DJ, bam bam full of beat. Half a beat, quarter beat, triple beat.
Beat.
I tell you, biggie bam. Cypress, push a pan beat. Ooh. Kanyama sub, naka sub, kanyam.
Kanyama.
Kanyama sub, naka sub, kanyam.
Kanyama.
A baby girl, you know, can kanyam.
Kanyama.
It's an order from above, I know you already know. Koko kona, nyo ya tu konkona. No ulida kwa ibu wezi konkona. Wawa wakuyingira to konkona kuluno.
Koko ya mize pamba. Kachiweka Kampala feva tu gabila. Favali na factory ya malala. We don't eat the food on yigile mukotia. Kakola mukale boy tulia lusania. Oyagala kulewa manji fege tulina. Tukwate ko denyo funengolo.
Kale ndavye bigi nyash with the wato. Kamusale kwa ikatu na mupate kuluhutu. And resistance jina buy champagne bottle if he doesn't. Do that mbuleyo kalato. Koza labi kamusheshe atenga mutoto. Ona mpeza makisi. Mbanga mututa lumia vekisi. Andetero kwa bulo mute kubokisi. Tanyo soda this girl wanna drink juicy. Kanyama sub naka sub kanyam.
Kanyama.
Kanyama sub naka sub kanyam.
Kanyama.
A baby girl you know kan kanyam.
Kanyama.
It's an order from above, I know you already know. Koko kona nyo ya tu konkona. Nga ulida kwa ibu wezi konkona. Wawa wakuyingira to konkona kuluno.
Koko ya mize pamba. Kwenji kuba wane Kampala. Chandi na chikuwa mbalala. Ako kekasavu na kanyama. Kubalansi inga boti inga kanyama. Chilo na sume biology. Another vibe mo technology. Rapping to them masasi tulimaje. Tola ba boy go tunyumye mo kombati.
Sinyo sugar na ye mulia. Sili na sente zezi nina.
Eri
na vinti na vyot nina. Na inga biraba ya kula mata. Pamilio vya kula mata. Mata, 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 mata. Vinyirira miviringa mata. Mata, mata, lususulu wa kedo. Zebinku vya kasikonda. Bifu mitabu somunda. From Wakanda, digito G, big drum in Uganda. Kanyama sub naka sub kanyam.
Kanyama.
Kanyama sub naka sub kanyam.
Kanyama.
A baby girl, you know kan kanyam.
Kanyama.
It's an order from above, I know you already know. Koko kona nyo ya tu konkona. Nga ulida kwa ibu wezi konkona. Wawa wakuyingira to konkona kuluno.
Koko ya mize pamba.
DJ, bam bam full of beat.
Beat.
Half beat, quarter beat, triple beat. Akerika is biggie drum. Cypress push a party beat. Kalendavya biggie nyash with the wato. Kamusale kwa ikatu na mupate kuluhuto. And resistance jenda buy champagne bottle if he doesn't. Do that mbuleyo kalato. Koza labi kamusheshe atenga mutoto. Ona mpeza makisi. Wimbanga mututa lumia vekisi. Andetero kwa bulo mute kubokisi. Tanyo soda this girl wanna drink juicy.
Kuba wane Kampala. Chandi na chikuwa mbalala. Ako kekasavu na kanyama. Kubalansi inga boti inga kanyama. Chilo na sume biology. Another vibe mo technology. Rapping to them masasi tulimaje. Tola ba boy go tunyumye mo kombati.
Kanyama sub naka sub kanyam.
Kanyama.
Kanyama sub naka sub kanyam.
Kanyama.
A baby girl you know kan kanyam.
Kanyama.
It's an order from above, I know you already know. Koko kona nyo ya tu konkona. Ulida kwa ibu wezi konkona. Wawa wakuyingira to konkona kuluno.
Koko ya mize pamba.